the future.
Page is what music that come.
Listen. Level up, level up. Get you fika kwenda la mande folapa. Elo kuno kushimi kila te kurapa. Ati wali upande wele fumapa. Tuna chitaka nofe wanko pele nikacha. Ndesalula vena bachiri nengkasha. Result ya kuchitefyo na chita ah. Iwe ina tetu pave chojise.
Kana chita wa chita na fika wa fika na chita wa chita.
Chojise.
Yonsepe yonsepe jo 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 jo.
Chojise. Inondi kwapa ni new level. Techta intellect in a new label. Winning team atishani kaya. So tabaitambe wino na bakaya. Habana kuno geto varikoko. Tata kwa watikaiche kuno woi kukutokota. Gawalufia nata wachita na pato. Ni chojise waiche vari wa staponi. Anyway pull up your socks ipakunsanga. Ufule waipanga pakumpanga. Tikomanda na reji. Na isoko bonse move ready, yeah. Level up, level up, level up. Get you fike kwenda la mande folapa. Elo kuno kushimi kila te kurapa. Ati wali upande wele fumapa. Tuna chitaka nofe wanko pele nikacha. Ndesalula vena bachiri nengkasha. Result ya kuchitefyo na chita ah. Iwe ina tetu pave chojise.
Kana chita wa chita na fika wa fika na shita wa shita.
Chojise.
Yonsepe yonsepe jo. Jo,
chojise. Olui mbonga na fumia bala lumfwa. But baba zita wa komenta po eh. Inasha ishi wanga ni chela. Si sonjewe ni kofimbi. Dio tedi ashiyo mukamba. Leka fye mfuise. Na pama fans na popa vya chojise. Sunka nshiwa na likwa safendi. Na wena mapakwa itapanondi. Still haso taivula pa bajeti. Paka na ineka fwale kwa majaketi. Jonse mbuka kuma zero number. Na skile yandi yari kwa tasirio number. Level up, level up, level up. Tetu fike kwenda la mande folapa. Elo kuno kushimi kila te kurapa. Ati wali upande wele fumapa. Tuna chitaka nofe wanko pele nikacha. Ndesalula vena bachiri nengkasha. Result ya kuchitefyo na chita ah. Iwe ina tetu pave chojise.
Kana chita wa chita na fika wa fika na shita wa shita.
Chojise.
Yonsepe yonsepe jo 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 jo.
Chojise.
1, 2, 3, let's go.
I am the future. DK.